zangu vibe langu sinipange
ugombi wo
pesa zangu simu yangu mimi sijipose
ni uongo
tabia zangu maisha yangu unipange
ugombi wo
menyombe ya mabaya hauombi vizuri mbowe
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 Nimeachika
Usishoboke wanangu wa sasa mishisha na mipumbe na vile saivi sikupendi we ngombe leo wikendi na cheni nilewe
nilewe
najipa mwenyewe
Nimeachika
KB record.